GSM mbele, Yanga mbele mbele.
Hatuozi, hatuna matatizo, Yanga hatuna baya, yani tumenyoka. Tulizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo. Mungu katupa Yanga inayotufaa. Makolo na jua inawachoma, mukaroge Tanga Bagamoyo. Mungu kapanga yeye amuwezi kukataa. Twaikumbatia, hamtufanyi chochote. Tena Yanga yetu twaichumu, hamsemi chochote. Twaipenda pi, hamtufanyi chochote. Sisi ni Yanga twatamba, tumuogopi yoyote. Wananchi mbele, Yanga mbele mbele.
Wananchi mbele, Yanga mbele mbele.
Acha tusonge mbele, daima mbele mbele.
Acha tusonge mbele.
Vinara, tena tunangara, muulize Manara, sindo tunatawala. Raundi hii atuache nafasi, kasha sema Alafati. Alikamweka turusu tuvimbe, hata kama wataki. Tulizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo. Mungu katupa Yanga inayotufaa. Makolo na jua inawachoma, mukaroge Tanga Bagamoyo. Mungu kapanga yeye amuwezi kukataa. Twaikumbatia, hamtufanyi chochote. Tena Yanga yetu twaichumu, hamsemi chochote. Twaipenda pia, hamtufanyi chochote. Sisi ni Yanga twatamba, tumuogopi yoyote. Wananchi mbele, Yanga mbele mbele.
Wananchi mbele.
Thank you.